Yeah. Woke up 14. Mr. Firefair Tricks, I see ya.
Dance through music, yeah. Roji.
Voice Mato Longo.
Fire Force Music.
Look simple, but in my background. Ni pushing a success in Mupondo. Then he batafela kikuba ni pondo. Habashu. Look simple, but in my background. Ni pushing a success in Mupondo. Then he batafela na kipondo. Habashu.
Woka 14 voice ya matolongo. Nibata pondo notiza ukubali yango. Bene mato notiza kupanga chongo. Mwanana minamu saizi ni kwa ngongo. Zuse mali papali ni dilinganga mali. Magelo kwa sagali ni itu sisavutali. Hakuna za jelasi ya uhali uhali. Kele ni wona, kanji mwakona. Kupushi ngabine kona isa mihona. Gambe mwakona, nemuka wona. Upiro waka wa shutana ni wamina. Dilinga mashere mbifu ni mina anina. Woka 14
look simple but in my background.
Voice ya matolongo.
Ni pushinga success ni mupondo. Zeni batafela kikuba ni pondo. Habashu. Look simple but in my background. Ni pushinga success ni mupondo. Zeni batafela na kipondo. Habashu.
Kivamo na baba tisari piyo. Kuniwona zao upari piyo. Ubukiti woni shimbile na womu chiyo. Alikondi zao na neke koni siyo. Nila koze mbavule laki ma setting. Kono fadola we are busy maintaining. Sikyo wali kanyita the way I'm spending. Big fish na nyani big fish. Zesi ezi kwa maferelezo katwishi. Kuleka ni motari fulai ni cash. Ukuwa ni chimanti veji visashi. Ulike umane kono mtu atash.
Look simple but in my background. Ni pushing a success in Mupondo. Zeni batafela kikuba ni pondo. Habashu. Look simple but in my background. Ni pushing a success in Mupondo. Zeni batafela na kipondo. Habashu. Shwe. Habashu. Shwe. Habashu.
Guess Montio, Devstay Asia, Benny na Cosmo, Tubaba Asia, Cypher OG, number one. Yes, onacharo onachwana.
Mukali kanyisa kono muka panel once again. Bunga!
Zamstream Music,
Patrick Pandemics!